ndị nsọ ka m jụọ n'unu o onwere onye dị ka Chukwu ọma ọkwa gị si m gawa n'uju atụla m akwụkwọ m obi
onye dị ka gị o
onye na-ebuli imelu na-anaghị m ego akwa gị gwọrọ m ọrịa na-agba gị m ụgwọ
like you.
You hear the sick and you raise the dead. You turn water into wine. What you say is what you do. You did it before.
You will do it again.
Me, I never see any God like you.
Nobody, no God like you. I never see anyone like you.